ko sema bɛ lajɛrɛ dɔ labɛn na Tumutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛr mara la lajɛ in a dabɔlen don mun de kama